ወገኖም ሶማሊያ ካኒሮር ኤራፍ ለፈራህ አርክፈታቱሬ ፍለነው ፓርላማ ፕሬዝደንቱማ ቡራን አለጂክ ደሚሽን ጥምሩ ፎሊ ገላን ወጣታደር በሚቾኒ ሶማሊያ ከተደርካ አዱኛ ወሊ ገልተይ ሰነገመቹን ሲመተኒስ ወልድብዲን ሲያሳ ፕሬዝደንት ቻፍ ሙሚቸ ሚኒስቴር ቻግዱት ኡማ ሜገሩ ለሚወን ሶማሊያ ሀንገቶኩ ሸክኪኬ ሰገልቼ ጅራ ገባሳ መሐመድ ካህዬ መቅድሾ ራኤቲ ጃለኔ ኤሳ
ዱብሂማ ሙሚቸ ሚኒስቴራ መሐመድ ሙአሊም ወከጀደነት ከነን ደምሰ ፍለነኮኬ ሳርከ ቀበ ማርቲኑ ዋንካ ነተርካን ፈጂሱፍ ሴራበይ ከበጁ ቀቡ ጀደን
si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka
qaamni filanno fundeeffame walitti dhufeenyaan hojjechuu akka dandoo gochuudhaaf dhaabbatoonni bulchiisaa kanneen deemsa sagalee kennu sadarkaa daddaa akka waliigaltee amma jirutti seerawwan ba'an kabajuu qabu jechuudhaan kaawunsiliin gorsa kennu ka biyyatti beeksisee jira
kana malees jedhu deemsa jiru keessatti barcuma jiran keessaa harka 30 kabajaa dubartootaaf akka ta'u kaunsilin irredet debi ipse jirajidan demsi sagale kallatti nintane kennu waggato kodura gaggefamu kanirra tureyotau garu attamitti gaggefamu qabasa jedurrat falmi ka en dubattar kifate denya kanammo president mohammed abdullahi mohammedif mumichi ministera biyatti mohammed hussein robale demsa filannorrat taddadumma qabachun sani muddama siyasa jiru hammese jirata magala muqdisho kata anefi muddamsa ture kan jan argan liban mohammed wali galte amma kan simatani jiru
heshiis kishalay waxaanu arka heshiis dhalgala
wali galteen amma ragaame gaarid sababiin saas ogganota somaliya lameni fi ummata ka walitti fidwaantayef fi tambayin saaf rabbin kadanna
taus garu teen taltoonni heddun waaye wali galte kana shakki qabu kesuma yeronnitti sagante fami sanarra Tintala siyasa kataan Omar Abdulle, Mugdisho kesa kajuru University Simad kesat, Sainzi siyasa viwae hariruat dunya bar sisu. Akka sanjadanit?
Shiz kishale da'ay muhuma, lakin sadah qodobu ane waha kada harki.
Wali galtenku wali galan simatamada, garura kolesa ditu samurachuf dema. Tokufa filannu paadlamat umruf guyyana furtamishan kinnamun, lammafa koreen falmi umamef, furmata barbaadu addadduma presidentif mumiche ministerabi yetti giddutu mamef ittin kaumsa kaun sadafani mo legalten kun ogganoto gose enyu akka filatu ifangol ina fusati kunammo boda walitti buinsa fiduf dema
ogganonni somalia tutukka muddam sayokan walitti buinsa hara fidurra akka of kusatan kagafate wajirito kuma motumota enni somalia keessa Bua hundaf jecha demsa filan no kabata maga ge surati akka fulle fatanif gafa tejra.